Yo.
Swags on the beatbox. On the beatbox.
Icon East. Chomo Finest. Yo. Zina yeka yeka iba chosa chena fwaka. What more flow? Aba pebe waza foka. See, they can't focus. Ni wana. Ni wapika na pikila mu pressure. Kuka, ati lelo ni kuki. Ku, hii flow ili kuka. Baba ikonda wafuna ni bezepo. Malainzi alifo munga ntambo papopa. Uyuto wa mbaibo ni soka. Jini mfumu awa ni masoka. Mochibola kuni amba ni soka. I'm now famous bakamba ni vipanga. My name is Icon, ok na mipanga. Yo, Chomo Finest, the rap king, crown holder. Hey yo, Swex, I got you. Yo, my name is Icon. Award winner.
Shut up.
Silver sound,
rap king. Exclusive to Zayd Hype Mag.